Blessed is the Most High, Father of creation, who delivers you from pain and miseries. He washes me with the hyssop and white as the snow. Jesus Christ is his name. He's the truth, the light, and the way. MC Diego.
Wewe nahitaji Bwana, usinipite. Wewe nahitaji Bwana, unikumbuke. Wewe nahitaji Bwana, usinipite. Wewe nahitaji Bwana, unikumbuke.
Dunia imeharibika, Jehova.
Kwa wachungaji nimekunywa na kulambishwa anointing oil, nimenunua hata chumvi, nimelamba, wameniambia ninunue vifagio nifagie shida zangu, lakini bado shida haziondoki. Nahitaji imani yako Yesu Kristo, imani ya pekee bila kutumia chochote.
Wewe nahitaji Bwana.